ukraina jaal afrika dame kongresi amerika wan etiopian kesi jirtu fuganna laman dabartisin kesi bat kesu matu yi wan guya sodoma kesi tisin tatia dandiratti kale wan jira raga jakasani oge yota fi bulchota kakatu wan etiopian kesi jirtu jedan jakasani akkatan jakasani kongresman chris smith fi kongreswoman karen basitti armanduratti yu yadri esatur Congress Chris Smith nama New Jersey filatam. Karen Bass nama California filatam. Jarala chuyu wan Ethiopian duran kesi jirtu fi amma kesi jirtu le war arman duran le kub kabulle. Siyasa Ethiopian le warra kado kesi bekh. Warra mumme ministera Ethiopia abi Ahmed le wal mariate. Wala sa ille. Wan Ethiopia gam kaabat ittijiran ka motumman naga eksi sufjaru fi motumman nan noti graemmo lol nurrabban jadirratti matudure waltubu in Ethiopia inkabbanom jadirratti raga jakasan. Karen Basakanet.
When we decide to have a hearing, it is with great consideration and mainly the
Namota Ugaban in Namurtesun Bayetia Nera, Immi Ijonsa, Ugabatota Agefa Chungaru, Ibala Miwan Ethiopia Biota Alajratan in Kante, Yeroto Kotoko Ugabainsa Agefa Chun Turfata, Sabavansa, in Nanutikanagon, Namoni Kagamtoko, Akanuti Bakabun Warbadu, Asmana Mare America Kesatimo, Kanaguchun, Ojike Nyamiti, Kanaf. Demsi dugabaatota dhaggeeffachuu kanarra kun bu'a qabeessa ta'e akka argitaniif Itoophiyaan nagaaf tokkummaa ishee akka argattu gama gargaaruutiin Ameerikaan qooda gaarii akka qabaattu ka barbaaddu ta'uu akka hubattan abdiin qaba. Kana malees deemsi dhugaba'insa dhaggeeffachuu kuniif murtiin dabarfamu ka tarkaanfii tokko gara fuula duraatti butu malee ka xumuraa miti.
Akka kongireesman Chris Smith jedhetti rakkoon Itoophiyaan keessi jirtu marroo hedduutti dedeebitu walta bu'insaaf hawaannis.
Ethiopia is far too important. Not just for the Ethiopian people, but for the entire Horn and Africa as a whole.
Ethiopian ummat Ethiopia of kofatun tane gutumma gam Afrikaf. Afrikafis wal magalatti biyabaye barbachistuda. Bararakkof rakkole kanan jifattummaad ancheete garafakke nyumma ordofun dandamutti debiu kabdi.
Akijaj Congressman Chris Smith-itti biyiti guddontuni naga kabachun waan akmale barbachisati. Sadale lemma nama barulle addis standard yayabe fi kopes. Warwaan Ethiopian keessi jirtu dhugaba keessa tokkisiilleen keessattu waan ganna lamaan dabre Ethiopia keessatti ta'e jette kaname mirgitti dhabe jette dhugumaanu qaame walaba qorachuu maletti.
For independent and transparent investigations from all corners around the world.
Hawaasa fiixee gamaaf gamanaa dhaabatee wal mormu keessatti qorannaa walabaaf ifa ta'e geggeessuu ka danda'u qaama tokkummaa mootummootaatiin itti gaafatamnitti kenname dhaabatu qofa jedheen amana. Gurmuu qorannaa tokkummaa mootummootaatiin taayitaan itti kenname ala hawaasni Itoophiyaa addaan qoqqoodame komishinni mirga dhala namaa Itoophiyaaf jaarmiichi mirga dhala namaa sadarkaa addunyaa Amnesty International dabalate dhaabbata kabiraa kamirrattiyyuu dhimma baay'ee barbaachisaa kan akka geggeessuuf amantaan irraan kaa'atamu.
Loren Pook mana marii Ameerikaatti ogeettii ajaa Afrikaatti waan guyyaa soddoma keessatti Itoophiyaa gama kaabaatti jette akka dansa beekuu fi waan akka malee qulqullaa'u malee hedduutti jiraa jette.
On the information blackout with phone and internet connections to Tigray down and journalists prevented from accessing most of the region it's very difficult to know what's
one of the fanno yodubanno la fibilbila af internet in cittet gazete esoti nan no sun senanit in gabasun dandennetti manta mantau jiraja ene bekuni akkamale nam dibti namagamit bakate namagamit karkas barbat jedane bekun guddo nam dibti media ne dun ammo nam kum heddu tulbu la bejel tatulle ode fanno tunin mirkanamit akk mirkane fanno nin kam umme minister ethiopia dul motummatine nami daga khalubu da binjiru je bakatan ammo tanan addi je america director saganta institute africa susan stingen warra gaba khaysa tokisilen isille rakko karkar sarat takanjet.
The reverberations resulting from the violence have exacted intolerable costs, humanitarian, human, economic.
Wal dabe kunene rakko nami akkana mat dandamachun danden rakko jirena rakko nyata tifi bod Ethiopia nanno sun kesa qabdiratti rakko guddo umu jirti tunanmo dem si jijira ma Ethiopia ni tijirtiratti gafi guddo ndu akka amerikani mamata nanno sun itti qabdulle irde bitelalti tolch jet dabe mirga nama qorat freedom house kesalle ogesso lanan Joseph Bauzalene warwaan Ethiopian kees jirtu mirgid abiti fi rakkosin kees jirtu je dirratti ragaba khaysa tok waraana dajadani tin nanno len koppe fatan dirratti waan isaan ojjatan akkidansa waan jare ojjatu akkidansa qorachu qabani je walmatu yu korentuni waan Ethiopian ganna laman dabart khaysa baati fi kesumatu yu guyya soddoman dabart dirratti waan heddu dirratti ragaja kas akka hasiyon girma gabaftetti